The boss is back. Na shomu sana iwe tuwasa. Pidi vuka kuno iwe kwasa. Mulange yako miaso iwe mwanza. Yeah. Ya burukutu burukutu
ma. Mwamesa jam. ZambianJams.com.
Kwasa. The boss is back. Quas. Take it easy. We la di la, we mwana, we la di la. If in tuna vichinja mayo, aba kuye pene filiko. Aye, aburu kutuma, The dance is back. Join the boss. Kalandana Music Promotions. El Chapo. Aka Guzman.
ZambianJams.com.
This one we have saved, this sugar production, you don't should have known.